mitima jamwe muline buza oba mukama yajitonda atya eyagalize era tegisekererwa mukyuse munda yetugwawo ze munkese munkese atenga muntami mwe abalogo bangi kumpi buli omu abeta midwa mwe abalogo tetukyakola tetukyebaka ye mwe songa abalogo olabanda bamubalusude mwakabana yebantu mwe Chakora ye mwesonga Abalogo Olabanda bamubalusule mwakabanda yebantu mwe Abalogo Ndi munyivu kulw'emirimu gye mukola mwe Mugikole ne mukimanye nti teginsanyusa Na buli kafuna twelekereza ne tulyako katono Olo akafise tukaterekera olunaku olw'enkya Mwezira kulaba alina kali na wongolo bikolimo Bukunya, kato ina palenga te waliyo jirina Wajisinga deuze mune mabegane ya balogo Wajisinga deuze mune mabegane ya balogo Go, go Samoja kubi